Switch. Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, sikuizi mjini msingi pesa siyo masebene. Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, sikuizi mjini msingi pesa siyo masebene. Pochi nene,
bada ya kuhaso, ana haituni bila ya kumwaga jasho. Pochi nene, mlinde demu wako. Focha nayo mwonga sana bei ya simi yako.
I got love for my people, sina kwere. I believe in God, baraka tele. Mchawi karoge, nisifike mbele. Nina panda ndege, weka pande tembele.
Bingwai haishai, hadina chana kichina. Puerto Rico, mamasita, kari ya shina.
El Habib, pot kater, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, sikuizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, sikuizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, inanukia mapene, yeah. Dada siku nyimi kau kitaka useme. Pochi nene, tunda lazima ni menye. Kama nikifulia, basi na wewe niteme. Shakesha kabundi bundi, shapigwa na vumbi. Mara kondakta, mara machinga, fundi. Sabesa kakumbi kumbi, vishungi mitungi tungi. Leo Hanifa, kesho Hanita, kundi. Usiseme weo na mikosi. Omba Mungu mambo yawe kitu na boxi, yeah. Na mwanaume sugu wa choki. Toka kija kazi mbaka na kuwa bossi. Walishani tesa mashosti. Hata busu nililitafuta kwa tochi. Kumbe dawa ya mapenzi ni noti. Sana chagua mimi kwenye bedi ya ukochi.
Bingwai haishai, adina chana kichina. Puerto Rico, mamasita, kari ya shina.
El Habib, pot kater, mse wavina. Dubai mafuta, nina miliki visima.
Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, sikuizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, sikuizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Kiss Zombie V-Funny Boy. I told you, bro, this is gonna be a movie, man. WCB for life, baby. Best cities on top. And we won't stop, period. Funny Boy. I'm not a human, my mother.
It's the kids, baby.